imakwa ewepu Chukwu nke magagi ikpome imakwa ewepu Chukwu somke zero mo ewepu Chukwu okwi mana nke magugo ewepu Chukwu okwi mana nke mekome kokwe oge ogbaji utolo oge nche n'uwa meweri isi otinye alu ome n'uwa maọbụrụ ife nkiri ifesi Chukwu imana nga eburu ya efi mfu Chukwu anya imana nga anala ya ịtọ mfu Chukwu anya nga emekwa ife asịsa eme n'eme iwe ide bless me ọ na-agọzi m otinye jara ifesi Chukwu imana nga eburu ya efi mfu Chukwu anya imana nga anala ya ịtọ mfu Chukwu anya nga emekwa ife asịsa eme n'eme iwe ide bless me ọ na-agọzi m otinye jara ineru anya ifu na owere onye m echi gbọta nkwụ ọkwa ya na-emezikwa ọfụma ọkwa che na ijeche anya agwala aka wee nata anyị wee tinye alụ isi onye ọcha ka ibu wee nata they no send me when I still done a chado before I verse and I enter the lago wechilo ọlụ before I secure the bago and now they dey surprise you. Ofe ketie onwere onye m echi ofe kaba echi dịkwa ime nekwa nwote nkwụ ọkwa ya mechaa bute ike ugo chalacha ewere ojuju ifesi Chukwu imana nga eburu ya efi mfu Chukwu anya imana nga anala ya ịtọ mfu Chukwu anya nga emekwa ife asịsa eme n'eme iwe ide bless me ọ na-agọzi m otinye jara imakwa ewepu Chukwu nke m agaghị ikpo me imakwa ewepu Chukwu nke m agaghị ikpo me obi by juju ọkwa Chukwu dey rana I be nobody banana me dey run ka oge achọ ka anyị na-akpụ oge afọ ka anyị ji chake emenu mana ife mma baka ekpuchi ọnwa ewepu Chukwu ọkwa imana nke m agwugo ewepu Chukwu ọkwa imana nke m ekpomegokwe oge ọgbaji ụdọrọ oge nche n'ụwa ma ewere isi otinye alụ omenụwa ma ọ bụrụ ife nkiri.